vibes and breed.com. Super vibes.
Yeah boy, yeah boy. One time from the beast, it's a bull body. Ima waleka kugunda, tupila leka kupuma. Moyo wanga watenga ndiwe, watenga ndiwe. Azanga yamba kudabwa, macheza yamba kufuta. Modi yanga watenga ndiwe, watenga ndiwe. Nyengo zanga za zilala, moto wachikondwa zima. Baby bwela kupizile, kupizile. Tukundi mfata mvera, jima mwanga sota bwira. Baby ndikufuna iwe, ndikufuna iwe. Cause I need you, I need you. Baby ndikufuna iwe, ndikufuna iwe. Cause I need you, too much, I need you. Baby ndikufuna iwe, ndikufuna iwe. Kutali kwanju mwe wapita, kumwe inesindifika. Siwa ndikufuna iwe, baby ndikufuna iwe. Foni yomwe soso yanka, text yanga soso yanka. Siwa ndikufuna iwe, baby ndikufuna iwe. Mau wanga ngata mfika, jila ya kwa tuta zera. Baby ndikufuna iwe, funa iwe. Kamozi kukata mvira, baby inenda kusowa. Baby ndikufuna iwe, funa iwe. Cause I need you, I need you. Baby ndikufuna iwe, ndikufuna iwe. Cause I need you, too much, I need you. Baby ndikufuna iwe, ndikufuna iwe. Cause I need you, I need you. Baby ndikufuna iwe, ndikufuna iwe. Cause I need you, too much, I need you. Baby ndikufuna iwe, ndikufuna iwe.
www.amadzambiri.com.